kufinya bijibiki, bango lako teka CBD. Oh, sasa takuacha kivipi, menekea juju mi, nasielewi mi, meneka kipofu baby. Si unajua, kwenye mapenzi natetemeka baby, na mima juu, ningipenda tukapati baby. Wako sisiki, hata wakiharibu CV, and I'm in my boo, takusho love was to lose. Oh, oh Margarita, your body shake like a list. Vunja kabisa, ukinipa yote tamaliza. Wewe ndo asali, utamu wa mapenzi, wangu wa halali, ila we misiwezi. Wewe ndo asali, utamu wa mapenzi, wangu wa halali, ila we misiwezi. Chotaka utakipata babe. Misu walo kujisifia, sijafunzwa wala kukongopea. My baby, my fanta, takufata mashallah. Sitakutena mi, kwa your love shatata. Asina mitakukumbatia, zingatia, you're my dear. Nitakupenda mi, nitakujali mi. Oh, oh Margarita, your body shake like a list. Vunja kabisa, ukinipa yote tamaliza. Wewe ndo asali, utamu wa mapenzi, wangu wa halali, ila we misiwezi. Wewe ndo asali, utamu wa mapenzi, wangu wa halali.